shirku ku qaybgelinta bulshada ee ka saabsan rabshado ka salaysan jinsiga iyo ku dhig magaalada Baydhabo kaasayto ayo ku qaybgalen ururada shal duwan ee bulshada ee ka dhaqan Baydhabo kulanku way baha qaban qaabiday garab walaal Women and Youth Development oo kaaladaas qaar ku mid ah hay'ado ku howlgalow Baydhabo iyo maamulka degmada Saliima Sheekh Shuaib gudoomiyaha ururka garab walaal Women and Youth Development iyo way bankoreenti faahfaahiday muhiimadda kulanka iyo walaalunku dowha doono muddo sadareera
kulanka oo macnaa sheemay bay in melunku hadalo doono oo bilaheera community engagement for GBV dadoyin kulayeen taskora een ururka garab walaal oo barnaamijka ungeega qaban qaabiyo isoo oo meel rajar garab ku helo mismiicnaa inaa saacadeen in hay'ada gareedo iyo safe children danedo dadka oo taagan deeq bixiyalka ee mismiicnaa fanku ku kooyay fanyar oo meebaynaa hay'ada gareedo iyo nasiidi oo bylod ah tijaabe ah marka oo lan ka talagalay in oo ururada oo deegaanku uga shaqeeyo si volunteerka ka shaqeeyaa iyo oo muddo lama sano ugu la taaban tareen gareeyay in email register iyo capacity show la dhisay hatan email register wal kor lan qaadal la fado si oo macnaheen iyo aan helaan dhirigelin yeeta
kulanka ya intis badan wayba iska saabsanay dood la ku weel dhadi rabshado ka salaysan jinsiga wayna qaar ku mid ah ku qayb galayaalka iyo fikradooda ku dhiibdeena sida loon koorseedo koor had gudubka aan raabta
ma tastal ka siyo ay mashruuc bilaaw ee waliba in baahan yar tastifsiida hashay ee tusaale waliba in kufilna lan ka markiis wal hamaamula iyo wali aqabada iyo wali horumar ah oo in baahan yii dareemo kor mashruucyada dalka shaqeeyaan marka tim garab walaal wali kale dardaarameey ha horto walaan markii la era guud ahaan siiri laakin abuuru
stayan aadan badan wali zaad hadda la qatay in qofkii daroog la siiyo caadna sida si jalkan ah ya daroog la kushubahay ama waa bufunin un jar adi si jalkan ay furadaas hadan daroogada ka dhex jirto oo biye isticmaalaas had gudub laakiin soo biye hadana way ka duube waaba way ki haysan rakaabtu faabaan in koor uu nikle yahay wallahi ka bandhiga bulshada ka bandhiga bala bulshada dhike dadal cadaadis kalu
on badan taa badan han si ay oo qaybo shirtu uu kaleen danta laha dadal barato shaqo laha dibi dig laha noocyo shirtu taa barato laha si ay tobarka laha si ay aan u nasiin bulshada ka talgar roon ka jaan soo heer inta ka shuruuc iyo ka faa'iideysiga waan idan ka hanbalayeen si ma kasmo shuruuc laha deersi ayan bulshada si deersi haya tan waa tuma kas badan u taabanay inta
kulankun doode ya intu sadareer way baxooga laga saara doona sidii halwaar lagu deeri lahay rabshado ka saleysan jinsiga